sijo tamani humpitide fa faame halde fa hawre
wolitinde wiide sakiraabe kala don bo don tawede le mari fu e mangal mudum en jooti on sanne min lanniki jam modon kabaruji sijo tamani gondo hedaade o do wattu miden le galle wal lokkuno dirtedo CICB do min gonde halde hono botuji di binudir assise national jowi di kabarno leddi hani waltirede baldi de don fuddi do bomako do dum woni nyaloma hande woni nyaloma di do bono biireten golleji dan gonde fuddo le tattiji di fu kany e mangal mudum ko nayri bangal pelle politique anaton be peccama wakkati joni o do gede tati gedde an nayri bangal do lamu lobbo fa jottira woteji kanyi e denagu kabaru mudum no wori le leddi ndi yimbe le hewbe kolliti hakkilaji mudde no gori wattu jono be bibi be leddi ndi no wori no jati hani weltirede ko nayri bangal nedi kanyi e nebba ko fa keban famtare ngare kede Mamadou Samase ko fewni en do hen
yalla totondral hakkilaji di na pewa sisulu di pecama hakunde gube nay den ati dabreji yewta gulgul yirewal tagal nyaloma gubo o gubal yimbe mudum yeli yo ko wiyete service national militaire wajibina do kala jokolbe jogibe hakno dubi sappo e jetti e tawantati e joyi yilama be dun yo bongol lel larme sembina sabi e wimabe habitibe lede godde de wana abadan heddato le lidi mendi yimbe gubal do bal ko ndari woni jo ingol wakande kalisi wonande mbitobe be kanye kewal adadu raison ngaji cercle ngaji commune ngaji arrondissement ngaji so bangal gubal tatabal gal ko be holliti huncena hore ngoni kabaru lonjiti be e egube le nokkuji kewdi be mi hudun botu modo du kabaru cellal sarte kambe hawru be holliti dun no yo hadde fe jo ingul ko wiyata clinique privé wonande dogoto en gollobe le hopitaluji furoba be gubal na yo bangal holliti wiide non sajuri yawtago leedi malindi yata fe tiagal finatawa yogabe mabbe wajumbi jati yubbe gollobe furoba lulirbe ko fonctionnaire en leedi ndi inde mun en windale jangnire furoba be mi don no jawtagol kabaru bingel leddi mali na hasindina fa sanne
politiri de fa hande no ko nayri bangal hono kabaruji be ngori le leddi me indi kambe malin ko be gombe to france to be dubbe kali hono kabaruji be ngori be bi ko be jogi tidalaji ko nayri bangal kartinina be kajadu lamo huntena be hore nokkule mabbe de ngade region on be politiri wiide wattu joro fa kebe famdar kedde mo kon ko no dirte anna fatumata may gaw yo kon ko jottino kabaruji malin ko be gombe le leddi nokku no dirte do france ko mo sifi do hen do foccitango ali sisi
on a beaucoup de problèmes avec nos kartinina
avec le commandant de la mort de leddi ni politimo dalaji fa hewi bilide hegugol kartol ame nina kay passeport ngaji ame odo andi malin kobe fa hewi fu dereji mu e bantama le lede to be ngoni sabe be ngala kart nina na do passeport mabbe o dat mu do jabbi tatu kartol ame nina ngol so ana yalta atwa inde ko windi hen ko wana dun no ngala talkine nukule to be ngoni le chud mabbe be jaltinte le mudum be jaltinte e golle mabbe gulleji fa hewi fu ana wawi jokkude hen be babbi tawde hore mabbe tiddalaji naw mi ngari halde hala dango jirgol le jan e deder minen du minen jidi malin kobe jodi le lede sallade jate kanyu endu honani region so be jata mo honani region kambe du be ngaram e keba député en bobe halde hala tiddalaji be gondi fewde mudum sabi so mi ngara halde hala mudum hama fu buri andude tiddalaji be gondi fewde mudum li hande so wona
ko ne no problème si ce n'est pas nous
dum woni ko nayri bangal kambe malin kobe lojabbe duube jaara e tiagal hono dido botuji gonte wadirno holitaade hewbe mabbe kanyi e ngarso jotti le nokku no dirte CICB be kali hono kabaru nyalawma hande ko wimbi be mbidu nayri bangal ko nayri bangal golleji fa jottira kabaru haybude hakkeji mabbe mbi jewtedu yel hono be kani wotirede le gollirde laamu o de kedde mo kanko no dirte matam jiggime no dirte attuma gakko yo kanko laami de do fedde ko mo sifido hen do foccitan Mamadou Samaseku
ni ngari ngal do karutal yalla holitinde wiide leydi malindi yo leydi men yo suudu baba meɗen denno minen ɗum min jogui komin kaala bangal cellal jande heɓugol golle fay kabaru ndenagu ñiɓugol nokkuji hertanade sukaɓe hebbine heƴaɓe amen ana li raison ngaji cercle uji e nokkuji kewɗi ka min gala wakkande kalisi haala kabaru loƴaɓe ne hani memede li sisliji sappo e tati ɗi foof guila ko transition o fuɗɗi loƴaɓe ɓe hunko mumen nannama e kulle kewɗe minen e DCNT min heƴaɓe amen ɗum ana le oɗo batu o
ɗum ko nayri bangal fa hande ne mbiyanno leydi ndi worrino yimɓele hewɓe kañen tawale boto wakkande mo waɗanno nde kanko Assimi Goita kanko teddinira ngal ɗo kawtal wiyama président kiɗɗo laamu hakkunde joni wonno toon kanko noddirteɗe joni Kounda Traoré fa yettoyo laaminoɓe laamoɗo tedduɗo le leydi meɗen ndi kañum yimɓele inde andite hen fa yettoyo kanko noddirteɗo Sirif Nioro ɗum ɓurɗantirede Bouye fa yettoyo Sirif Madani Ousmane Haydara e fa yettoyo kanko cardinal Jean Zerbo kañe noddirteɗo pasteur nokka ak himfa ɓe foof ɓe gonno le oɗo nokku. ko nayri bangal yewtade hono leydi ndi wori wattu jono halaji kewdi kanyi en kala ton micciteden wi tobbe 13 be gonde memde le wattu jono ko nayri bangal no laamu hakkunde jo hani beedi reddu halaji mudon kalaama le hen wobbe bihi dum be defa yaade duubi didi kasen ka dum e tawede fu yimbe le hewbe jabay memde ka do hala mi ngaram wirfitade do kabaru jamen garoji di do kadde ten do dido kabaruji jowi do hono kabaru botu modum mi noddirta dum woni botu modum mi noddir assise national gondude wadde le nokku noddirta do CICB hono min biiri on no dido kabaruji nokku min kibi mobante wolle hakkunaange ko faande fanje fe no kusolan do jabi do e seeda haludame modu ko mi noddirta garan jalo kan war do e seeda e francine korende